Hey, Mr. Leverman.
Man a bad man.
An I boy. Yeah.
Made it.
When you roll, baby, you walk is a water, need choma. Take it slow, baby. Kuna jua kwenye mbua shakusoma. Wendo moja tu sukari. Tukiwa wawili gizani. Wendo moja tu sukari. Tukiwa wawili gizani. Rubudo, yamenifika maji yapo kwa shingo. Furugu mechika mangoma mdundiko. Sioni noma nikikwanga tabingo. Kibindo, oh baby. Hakuna kulala, kesha notamu wa banana. All night tukipambana, wendo unaniezaga. Baby, hakuna kulala, kesha notamu wa banana. All night tukipambana, nindo nakwezaga. Sema tuendele, mbele kwa mbele. Ngoma nogere, again, again, again.
Oh yeah. Your body calling now,
and I boy,
I wanna give you something.
Amida sasa ndo umefika,
kiuno yondo
sister, anjo ni kupe kadhalika. Usiku waniita.
I like the way you lick your lips, touching me with your fingertip. Your goodie food ni tamu, avocado ndani ya kachumbari.
Hakuna kulala, kesha notamu wa banana. All night tukipambana, wendo unaniezaga.